yeah, ooh yeah, 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 yeah. Hey. Zimpaka, zimpaka, zi, zi. Zimpaka, zimpaka, zi, zi. Kama misi dana sema zi, zi. Kama misi dana sema zi, zi. Zimpaka, zimpaka, zi, zi. Zimpaka, zimpaka, zi, zi. Kama haiwezi sema zi, zi. Kama haiwezi sema zi, hey. Ziti wezi choka na hii kazi. Nafanya kazi nipate maganji. Alafu doni tumekwa wazazi. Ama tuniklat na mavazi. Alisema mlango ziko wazi. Atie mtamu kama nazi. Lakini misi taki wiyo manzi. Zimpaka, zimpaka, zi. Misi na pore. Sinaga machoze. Mini baldoze. Acha ma story, takuwa ngori. Misi na pore. Sinaga machoze. Mini baldoze. Acha ma story, takuwa ngori, hey. Zimpaka, zimpaka, zi, zi. Zimpaka, zimpaka, zi, zi. Kama misi dana sema zi, zi. Kama misi dana sema zi, zi. Zimpaka, zimpaka, zi, zi. Zimpaka, zimpaka, zi, zi. Kama haiwezi sema zi, zi. Kama haiwezi sema zi, yeah. Zista kiupuzi. Kimbishana na Suzi. Niko na hype kali uzi. Ngoma zangu ni mchuzi. Plus I'm so bad and bougie. Yes the boy is very choosy. Niko rada uchaguzi. And they say I'm a goat mbuzi. Zimpaka, zimpaka, zi, zi. Zimpaka, zimpaka, zi, zi. Kama misi dana sema zi, zi. Kama misi dana sema zi, zi. Zimpaka, zimpaka, zi, zi. Zimpaka, zimpaka, zi, zi. Kama haiwezi sema zi, zi. Kama haiwezi sema zi, yeah. Hey Buddha take it easy. Said I make it look easy. Kama usingizi. Time unalala mimi ni nachapatizi. Here under the reason bona mimi ni origi. Buddha misi chezi. Niko mazo ezi. Right now nigga you can never call me lazy. Saga so crazy. Never full gaze. Could deal na madrama za ufala misi wezi. Zimpaka, zimpaka, zi. Zimpaka, zi. Ingoma nizi. Kama mama za rongana LD. Kila msei sili tuwe stisi na wore. Sinanga machoze. Mini baloze. Acha ma story, takuwa ngori, yeah. Zimpaka, zimpaka, zi, zi. Zimpaka, zimpaka, zi, zi. Kama misi dana sema zi, zi. Kama misi dana sema zi, zi. Zimpaka, zimpaka, zi, zi. Zimpaka, zimpaka, zi, zi. Kama haiwezi sema zi, zi. Kama haiwezi sema zi, yeah. Zimpaka, zimpaka, zi, zi. Zimpaka, zimpaka, zi, zi. Kama haiwezi sema zi, zi. Kama haiwezi sema zi, yeah. Zimpaka, zimpaka, zi, zi. Zimpaka, zimpaka, zi, zi. Kama haiwezi sema zi, zi. Kama haiwezi sema zi, yeah, yeah, yeah. Oh na na, oh na na. Hey, oh, oh, hey. Zimpaka, zi. Yeah, 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 yeah. Kama haiwezi sema zi. Kama haiwezi sema zi. Kama haiwezi sema zi. Kama haiwezi sema zi.